kooti ejulirwamu e Kampala eyimirizaawo ekibonerezo eky'emyaka 25 n'emyezi 7 egyakaligibwa oba ekyakaligibwa omukyala eyasingisibwa omusango ogw'okutemula munyinkiniiwe. Abalamuzi okuli Helen Obura, Esther Nambayo ne Margaret Tibulia abawagidde ekibonerezo ekyaweebwa Esther Ajupo ng'ono yali yajulira ng'agamba nti omulamuzi yakola ensobi n'amukaliga ekibonerezo kino mu butali bwenkanya. Ajupo yasingisibwa era n'akaligibwa emyaka 25 n'emyezi 7 okukyebaka mu kolokooni olw'okusanja gamuninkiniwe Ian Masembe ekiso ekiwatule mu Kampala omwaka oguwedde.